sunshine and the beauty. Leo umbo chano vushe mipaka nezo pumba sani moja lazima tule huu mwaka naruka tiki taka kipa wezi nyaka labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa Rusaka. Visit your memory, weka sensory iwe hai ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai mwana jeshin sona gwanda nilopishwa maja karai na unifano tuswezi kuvunja kwa shoka mayai. Na ujinga ni wakati wa kwenda so kurudi tuana kesha kama bundi familia sinapata fudi kila tuwa dua kunelekaa tuikawa gudi zote mafanikio wenda na juhudi kanyage bati mbaya ulipua makusudu sipoleta ufaya sino ubaya. Welcome to Mahudi na ukidia kwenye sabati yep. Michano ndo mebuki mistari ni mingi anata zaidi ndevu za Yahudi. It's my time, listen to me ni kutichi zaidi ya veta. It's my clown, give it to me ya umpaka ni kuite hater over and over again. Mambo badirika na mbacho wa kipo licho ambacho kinaita jini. Oh, yeah.
Go ahead and haja kusimama we go ahead. Go ahead, watu wanakutazama we go ahead. Go ahead.
Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shipa. Vivu waishi kulia shida jua umekula hasara kama umeshiba faida. Undo jana na ujuzi sodokia na kinukisha kama chocha wanafunzi. Ubari kataa, ini voice ya mtaa. Wazo bora liaribiki kama nguwe sona utunzi. Kilewa sifo taisha kabla ujaanza uneza chonga kinyago na ikakutisha. Amini kwamba wajuzi wa street na shine bila ya pamba. Na ukigusa tuna nasa kama wayo sona gamba. It's my time, listen to me ni kutichi zeda veta. It's my clown, give it to me ya umpaka ni kuite hater over and over again. Mambo badirika uneza ingia tachooni ukatoko na wazo jipi.
Akili kwenye kichwa usijia ukatufelisha. Ujajwa nyumba yenye mlango wa fama haina dirisha.
Yani uneza ukafika wisho afujui wenzie wapi. Kau nataka mshiko muulize Adija na kopa wapi.
Hebo. Go ahead. Go ahead. Aina haja kusimama we go ahead. Go ahead. Watu wanakutazama we go ahead. Go ahead. Aina haja kusimama we go ahead.